Nau mai ki te tari whakahaere rongoā o Aotearoa, ara whāmek. He wāhanga mātou no te pūnaha rongoā o Aotearoa. Ko te whāinga ia ka pai ake te wātētanga me te whakamahinga a te hapori i te rongoā. Kei tō mātou pai tukutuku, he kōrero e pāne ki ngā whakapaunga i te pūtea e tukua mai ana e ngā puari hauora arohe, hei hoko rongoā mā tātou katoa. Kei konei hoki he hononga ki ngā whārangi nui rawa te torotoro, kemihia rānei he kōrero.